Satani igiye nagukoreye wamenye iki usibye umujinya Satani igiye nagukoreye sinigeze mpemuka na rimwe ariko nakomanze rimwe ku mugabo witwa Yesu aranyigurira aragaburira maze ndahembuka nashimye turavuga iby'umugabo umwe uwo Yohana yarebye ati databuja uwo Pawulo yabonye akamwubaha uwakijije benshi ubumuga igitangaza Imana ikomeye utegeka bikaba twisunze uwo kwisungwa turavuga iby'umugabo umwe uwo Yohana yarebye ati databuja uwo Pawulo yabonye akamwubaha uwakijije benshi ubumuga igitangaza Imana ikomeye utegeka bikaba twisunze uwo kwisungwa nyuma yo kumembura yashyize mu gituza cye anjana mu rwuri rwiza anywesha ku mazi apfutse angaburira ibikwiye anyibagize ibyahise maze anyigisha gutegereza uruhisho yampishiye turavuga iby'umugabo umwe uwo Yohana yarebye ati databuja uwo Pawulo yabonye akamwubaha uwakijije benshi ubumuga igitangaza Imana ikomeye utegeka bikaba twisunze uwo kwisungwa turavuga iby'umugabo umwe uwo Yohana yarebye ati databuja uwo Pawulo yabonye akamwubaha uwakijije benshi ubumuga igitangaza Imana ikomeye utegeka bikaba twisunze uwo kwisungwa gushakiye narakubonye nagiye nagushatse ngo nkubure y'amajoro zampinga natereraga waransindagije mwami ibikorwa byose mbona uhorana nanjye n'amafuti yanjye muri angana ibyo we byaraturenze ushimye ubushake bwacu bubure nk'umushitwe hejuru turavuga iby'umugabo umwe uwo Yohana yarebye ati databuja uwo Pawulo yabonye akamwubaha uwakijije benshi ubumuga igitangaza Imana ikomeye utegeka bikaba twisunze uwo kwisungwa turavuga iby'umugabo umwe uwo Yohana yarebye ati databuja uwo Pawulo yabonye akamwubaha uwakijije benshi ubumuga igitangaza Imana ikomeye utegeka bikaba twisunze uwo kwisungwa
ubuhungiro
ni kuri Yesu
niwe dukesha
byose mu buzima
turambiwe isi iri mu ibibazo
muri wowe niho dufite
Yes. mesha
Yose mu buzima
Turambiwe isi Iri ni minazo
Muri wawe ni wadufitu Ubuhungiro
Ubuhungiro
Ni kuri Yesu
Niwe dukesha
Yose mu buzima
Turambiwe isi, ibibazo, muri wawe